and your Mikey. Yeah, Elephant Music, Better Gas Cool. We conquer. Freestyle session. Microphone, microphone. Yeah. Obulungi bw'ekintu bwe bukuwa njagala. Obungi bw'ekintu bwe bukuwa ensitula. Ennyambala y'omuntu yekuwa ennyanjula. N'ekikula ky'omutwe ye ekitone simanyi gange kyava wa Katonda wange. Ekyange siwusamize kale kekewe magazi. Bulo Katonda project talent ye property. Ate telinjabulira mukubina life jacket. Ku mike kila kosi ojagwa kutekani. Wapigani ndi wa rhyme nga sheka soma kulani. Hip-hop ndi king ya wakana jangu muringa. Ndi wa Lucifer ku denominator. Ndi sita ate sita ata sida mabeganga koti. Awasaya baka tote ndi chituti. Ate maso mwana ngatai. Vayala sani soko vampira umusibatai. Polite ya kubuza ntinzani. Yenze twans love. Tuta muzifoni yangu yokele kwa no mwavu. Zatana kutuzo ntio wantunda mkwantemvu. Aba gobali nzimeti ni love. Mkiamba sigevu. Mbakuba o one two. Paka kuyomu samvu. Zena njini famu kuyimba. Ninga chifu. Kwa tapo nangana ulogu. Mbatuza kumatoku. Negini sanga kunguvu. Mwemba teka memvu. Bamba debu suavu. Zaba nyula mkati babu nyivu. Ambyo sweet banana. Mpita memvu. Semsa java kwa tako mtuwe ni basikala kuyumanga. Nabuja neli jako mfu wangavyo vu. Nemu walivu nabali kamita bajaba sono kangama kwavo. Mweba rapa muhipo kwa mekingi milanga skopyo ni muringi. Sicha kuba menya meketa vyu mangating. You think who am I doing light things in a lifetime. Right press frank without wings. I'm breathing my fans are my wings. Mfuna confidence mwemba kusitejinga nyimbi resonance. Better girls kunga tukolela wa mungabu sisi. Hawa watu buganya watu so goberila NGMBC. Better girls kunga sleep up tata wansi. Anti kolela la future ya bana. Nancy, bring light thing to hip hop is what I promise. Hip hop and the Musa like the land of peace. It's a blessing, sure, wait. No kambi gambi na wate. Isa tusto umatalente ye uzanzani. Kudi nalimu si ufungo nkolo kutake bomba yenoni. Kwa nukiliza mkso kuvedo muke yorodani. Tekuba depu ya kusawani wabala kufamba nanga mkoni. Kwesho nisi eno tuni ni lanzi ye popini. Nga tandika music gundi gana liku mizani. Nga yugele linya twangsta gofuna answer fakini. Neka tinze wakabianti mpane jimulaini. Neku wabotelia mainti nalindi dide kwa mkabini. Anto sikuwa ngelua ili wazika nga leza mda stibini.
Gama sikini
tindi kilini etwangisa kutunda nga koloni. Nsikiliza nga sexa kutamye nga limo kamini. Zajoka kuchano oku TV yoko yasoni. Umula jili ngogo merezi raini. Tuso kula vizaba dobo naba wakwani jwama. Gary Quest did it, yeah. Twangisa panyo mike. Freestyle session, yeah. Freestyle session, yeah, yeah. Freestyle session, yeah, yeah. RFM music, yeah. Better guys sign up.